Yeah,
Sinaga kuigiza, eyes on you. Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby, you girl. Oh, umenitumiza roho. Natamani hii dunia ingekuwa yako. Moyoni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ingekuwa wako. Moyoni imekususia kapeke yako. Kuniko ananiliwaza kwa roho. Oh, mahaba shikamo, oh, yawe nilimaza kwa roho. She's my darling, she's my darling, she's my darling, yeah. Toto nzuri na show, show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyoni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyoni imekususia kapeke yako. Kujuara nawe baby.
Exclusive from SureLoaded.com.